fama onon wonɓe no hettinano habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore hande alal min Ali Ñalli Abdoul Mumini hawtidade Aissa Amadou janganta on habaruji ɗiyanna. Aissa jam woni
pejantan foof moɗon irɗe habaruji gaddanɗe suka ummatore gomɓe no hettinani en.
Aissa, nder habaruji meɗen ɗiɗi hande ni en jahatana to andanni Kardjiba ngu to andanni nder région Dosso to ummatore nokkure nde andanni hokki sembe yehude Yasin Tefoyde. Nder yewtere pindinol meɗen duni fa hande en gaddatana Tariki Laminu M Sherif suka ummatore gaɗo jimi to andan filin hanno bowruɗen ndu nde fa hannden se kantiren fijoji coññinol ɓalli. Aissa, leydi Niger de en daari ndi himɓe no hokkude sembe yahde Yasin Tefoyde gam heɓude ko humta hajuji mum. En mbaadu ni fa hannden ko koye himɓe no ɗon no pirte dow majjum. Misali de en daari toon nden ni Kardjiba nguuder région Dosso.
Nonno banniraawo, yahude leyɗe Yasin ɗe ko sukaaɓe ummatore woni no gaddanaɓe saɗormaaji sanne. Min kettino ko ardiiɗo suudu Sawara sukaaɓe ummatore ko haalani Nana Hadiza Hassan ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
Misali seni ɗum waɗi hisaabu sukaaɓe ummatore ummotooɓe yaha finde hitaande warde hitaande nder leydi Nigeria, Bene, Ghana e Cote d'Ivoire, yiɓe gaɗa ko watto nimɓe hemre. Ndeni ndungu no yiɗi nadde fuu ɗuuɗal maɓɓe fuu no warta. Woɓɓe du to nyawu nangata ɗu en fande maɓɓe wartirede nder Niger ɓe maaya dow laawol. Woɗi hunde fuu ko neɗɗo watta daraw nder leydi mum gollan no ɓuri. To caɗaali ko waɗi woɓɓe no njaha nder leyɗe ɗen Tefoyde woni mbitana ngala gollal fuu ngal gatta ɗo.
Aissa, en jooɗo duni fa hannde en jooni nder région Dosso o enden ni tonndu jehen nder département Boboy to dewlinol sukaaɓe law wona no waɗe sanne fa warde hannden nduuder nokkuuje goɗon. Dewlinol ngol duni fa hannden no feerodiri nokku nokku ngam himɓe kawta finatawa.
Nonnon banniraawo, amma nde en daari hannde himɓe puɗɗi joppugo finatawa o enden ngam ɓeydaarni se kettinoɗen ko Soumana Amadou waddi.
To fulɓe jeyaamle département mo Boboy région mo Dosso, nden dewgal sukaaɓe no waɗe fudu konal sukaaɓe nde woy koye enden ɓuri tokkati goɗon eɗen wanna caɗaale yahde kamɓe sukaaɓe enda. Noyi wonde koowle sukaaɓe waɗirtenon nder fulɓe dallol Ramata Soumana debbo mawɗo gooto jiyaaɗo birni inna sukaaɓe noon no famina en dow majjum.
Soirooji jaata cuɓo woɗi deɓe kaɓɓi dewgal ngal ɗo ɓe gaddi suka on wona o yaarata suudu makko gabaɗayno hana ko hannde ɗum no waɗa duuɓi ɗiɗi nayi wala nder suudu muɗum. Sai mawni ɓe anndi jooni kay foti daɗɗaneego nden ko ɓe gaɗa lecce ɓe gaddana ɗum.
Heewɓe saroɓe sukaaɓe fuu faami ke waajiɓe noon ɓe accan sukaaɓe nan suɓo mo yiɗi dewla ɗum na dewla ele fuɗɗiri hitaande warde jooni dewle sukaaɓe keewɗe woni ko accita e nder département o endan ndundu konda ni sarusikaw jiɗo ko moƴƴinta nguurna sukaaɓe mo département o enda kam woni ko naati e majjum. Adamu Mamoudou Sunna gooto e golloɓe ele sarusi o nani ko wi
janvier ka hunkona
nangude lewru janvier warde hannden waɗan dewle nayi ɗe nder filla mum emin gatti kundule amin. Iɓe gara to sarusi amin haalande min dewle gonndu woɓɓe kan noddata kaalanan misali loktoroɓe, polisiɓe e zandarmaɓe. Min tokkan himɓe ni noon miɗen cawrina faa ɓe jaɓa ɓe acca
ngam batte accude sukaaɓe ɓen keɓa gaɗa jannde mumen timmina fa woɗa fa yettode konnon duuɓi ɗi haani tawe dewli ko dewla. Ɗum wonno ko saaroɓe heewɓe faami dow muɗum eɓe acca ɗu ɓiɓɓe maɓɓe suɓo mo yiɗi on endan nennon woni koɓe dewlinto ɗum.
Aissa Batu jooɗa haale tous ala fada studio kala ngu yande joyi e mintaji lasoy ɗiɗi ɗumduni fa hannde nder Batu jooɗa haale gu endan ni ɗum waɗan filla dewlinol cukaaɓe rewɓe e worɓe gol endan se kettinoɗen.
Nonno bannira jon kuma sa jehen gaya nder région Dosso to sukaaɓe ummatore gonno gaɗa fijoji finatawa ko wi'ete Dembe. Min kettino ko Fadel Alou waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde.
Bawɗi gonno piye sukaaɓe ummatore jokolɓe kayendu konna ni no piili juuɗe muɗum en tekke kañe ɓoggi ɓe anni hakkina faa ɓe gaɗa ko wiyete Dembe ɗum endam.
Ko waɗi miɗen gaɗa fijo Dembe ngo hunde noon ko laati illu e mamiraɓe amin e ɗum waɗeno moƴƴere du iri hen fuu miɗen keɓa ɗum nder majjum. Hanono ɗum waɗirta dur woni jiiɗo fuu witana haɓa noon tawa du no fijo ni noon illa miɗen pamɗi noon min ekkititte gaɗol majƴum sey to mawnuɗa. Ndeni yettake to neɗɗo yoppata ɗum ɗon fuu no accan ɗum ni
noon.
Ngo fijo Dembe ni hunnon ko laati pottanɗe fuu darje muɗum woodi yeruno oɗo ni jiɗɗo fi Dembe o enda
haalir.
Ɗum hollatana alama finatawaji amin koro majjum du woni hollude ɓurɗo susude ñeñude nder majjum e jaalido
kiya combatir l'autre adversaire
nden ko dum wadano dembe on endan jande e hore mudum wono ko be pilto e mabbe dum do hande no don na majja gan jande no torre himbe sanne e gado mudum yorno himbe hewbe haaliri
Aisa handen alal non wakkati tariki meden yottake en tawra kana tariki duni fa handen Laminu M Sherif
nonon banira suka gado gimi non gado dandalin soyeya der gimi makko dini o wadata halaji gam firtude ko e himbe me kettino tariki makko e Amadu Usman waddi ko dum firti dengal fulfulde
o wadna dubi noga e tato wita kenani Laminu M Sherif waddi dubi joy o mo wada jimi do ko wattudu wonno jonde jam e firtugol ko e suka ummatore be kebenata golleji nafoji nani kanko Laminu dan ko filoto do golla makko ngal
na haro wakani 2017
fudana jimi ander dubu jinaay didi sap e jeddi do fil hakkilo fukingo mana ko wattikan jimi woni ne wodi bi leedi filinge bi teda modester jimono kanko nyemimi
to sudene de
ngadol jimi di andan ni kanko Lamino andan o mo heba barke mudun sanne
gaskiya ni filinge ni kinwa
se ko alla nder wuro filinge do ngadan mi jimi am to godum e studio am halal le dubi ne bitino di nyame ngaram mi honya jimiya amma jon o yettore allah mi do nodde to lamruuji dewle na hawri ndeji
ko woni tarodi hakka de soron
to makko kanko Haruna gollido e Lamin o wi jimi M Sherif en bel hettinagol sabudi pirtana ko himbe no neddo wartu ko heba gollal e faande ndu konna wadde jonde ja hakkune himbe
e to abunne zenti gaskiya
to ko baawumi wiide ni der jimi makko di imo yamira sukaabe be ngala golle ummo teuta golle jimi makko di woni mo yiba di fu gonga bolon
kan waga kan gaskiya
Lamin o ni o wile golle makko de o mo woder majje chadale sanne rafi walitede kanye faande ndu konna ni rafi ar kejude ko wattu ko golle de wada
Aisa har ko darta fijoji cognol bali denda ni se kettino den ko Habibu Garba waddi Suman Ahmadu firte dengal fulfulde
far filatol bal fedde kafne go le octobre ko jabbi dum waddi subi tagol hanu be hawra ko wete chan ko watte Algerie dubnani noga etati dum waddi ko Algerie kanyum won ko sigilito porte de endan wana le fedde ten groupe A kanyum e fane Libye Ethiopie et Mozambique groupe B du na tawda RD Congo Uganda Côte d'Ivoire et Sénégal Maroc et Soudan Madagascar et Ghana kandu kanu le groupe C groupe D kandu na hauri Mali Angola e Mauritanie Cameroun Congo et Niger du tawa kada le groupe E fa hande do fi ko darto latol balni le Afrique do enda fer de CAF jabiteke hono sigila wadugol coupe mal metel kandu nan eno ga e je ko hanna watte na Guinée Conakry gan CAF wi ni be jire to na Guinée hono sigila ko wawi wadde hono coupe enda na hanre no wodiri
Omen kantane o habruji amen kuskaa ummator mietti ketnaki on kettini mesege ciire godi on kiyari